sana la manyani. Ukona na magunjani. Yeah, 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 yeah. Ege ungulatle utana la selali. Sana la manyani. Ukona na magunjani.
Umuqaphelumda nkhuliswa kanjalo kubalulekile uqolela umuntu ndafundiswa njalo ubulisa nonqumela omnye umuntu zimpawu zothando uvuyela noqhwabela omnye umuntu nolikwaluthando nandingumthana kamlusta nobanele kunye nothando omalume bam anawuxoka banikile inkxaso bamelwane bam bayaziqenya ngamo nomathami bani nawe bam uyakhanya ngoba ndisisibane banyanisile xa bethi nothi yonke into ifuna imali umampemfu umakhulu wami bengenayo imali njengenxa yothando lwakhe nanamhlanje andikamlibali undifundisile ngenxa yakho uThixo ndiyamazi ndimkhubekisile ndiyaphazama kodwa akatyhafi ndingathetha kuse ngala mfazi yimbokotho nyhani usaluka wam thetha umthasko uwevuka nam umntu ngumntu ngenxa yomnye thina sakhuliswa njalo
yeke yeke yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona namagunjani yeke 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 yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona namagunjani.
Ndiyabulela ngobukho benu kubantu abandithandayo kuquka neentshaba zam nonke ninendima empilweni yam. Ndibulela kakhulu kwilali ndiphilela nina ndimele nina ndenzela nina.